Wizu. How would you?
DajimSafi.com.
Ya Tandale, mnyama mezaliwa ukimwacha wa Yuda wa Sandra na unguruma mkimsema kwa mabaya mseme na mema pia
sku 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 sku
Gonzo bila Simba Tembo tusingemfahamu chui la bite mgetoso na madeu bila Simba Zwena msingenifahamu subiri nipate pesa nikujenge sana bali umenitoa
asante Simba
mziki umeuokoa
asante Simba
tua kwa mkoa
asante Simba
wasonijua wamenijua
asante Simba
Simba
asante Simba
Simba
asante Simba
Simba
asante Simba
Simba
asante Simba
mnyama kayonyesha njia maokoto tunapata pia
ra,
mnyama kaifungua njia Gorabo naija kamba Tanzania
ra.
Bali umenitoa
asante Simba
mziki umeuokoa
asante Simba
tua kwa mkoa
asante Simba
wasonijua wamenijua
asante Simba
Simba
asante Simba
Simba
asante Simba
Simba
Asante Simba
Simba
wanangu mimi napiga yope
Suwezi
Masela mimi napiga yope
Suwezi
wanangu mimi napiga yope
Suwezi
Masela mimi napiga yope
Suwezi
wenzwe na la Simba Dangote au juu
Colonial Sound
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.